imtixaanka dadka laga qaado marka ay codsadaan dhalashada Australia ayaa markii ugu horeysay muddo 18 sano ah wax laga bedelaya iyadoo si gaar ah diiradda loo saarayo waxa loogu yeeray qayimka Australia. Dadka doonaya inay muwaadiniin noqdaan ayaa hadda laga codsadaa inay bartaan xurriyadda qowlka iyo muhiimadda dimuqraadiyadda iyo waliba u sinnaanta fursadaha kala duwan. Edward Quinn wuxuu ka soo guuray Imaaraadka Carabta 2013.
UAE, you know, as I said, where I grew up, everything there, it's
markaad ka timaado dal Imaaraadka Carabta oo kala ah oo aan ku koray, bulshada oo dhan waxay ku dhisan tahay kala sarreyn ku xiran hadba baasaboorka aad haysato. Marka halkan markaan imid oo dadko dhan si isku mid ah loola dhaqmayo, waa wax runtii aad u fiican, waana sababta aan u go'aansaday inaan dalkan dego. Wuxuu shahaadada labaad ku qaatay mechanical engineering, kadibna waxa uu bartay sharciga. Maadaama uu bartay xirfad loo baahan yahayna, wuxuu xaq u yeeshay inuu codsado deganaanshaha dalka kadibna dhalasho. Wuxuu sheegay in maalintii uu qaatay dhalashada ay maalin weyn u ahayd.
I had this sense of confidence, I would say. I mean, excitement. I'm not a person who gets easily excited. But
waxaan dareemay kalsooni dheeraada, waxaan dareemay farxad. Ma ahi qof si sahlan u qiirooda, laakiin maalintaas shucuurtaydu way kacday. Kalsooni dheeraada ayaana i gashay, maadaama aan sanado u shaqeynayay bulshada, qaybna ka ahaa in ugu dambeyntii taas la ii garowsaday oo si rasmi ah aan qayb uga noqdo dalka oo aan wax ku leeyahay waa wax weyn, ayuu yiri. Qorshahan cusub ayaa dadka doonaya inay dhalashada qaataan waxay marayaan imtixaankii hore ka duwan, iyadoo kii hore diiradda lagu saari jiray taariikhda Australia iyo dimuqraadiyadda. Sihayaha wasiirka socdaalka dowladda federaalka Alan Touch ayaa sheegay in dadka codsanaya dhalashada ay tahay inay ku baasaan oo si saxa uga jawaabaan 5 su'aalood oo jawaabahooda la kala dooranayo ama waxa multiple choice-ka loo yaqaano.
The key change which we're announcing today is that we'll be placing much greater emphasis on Australia.
Isbeddelka ugu weyn ee aan maanta ku dhawaaqayno waa inaan muhiimad dheeraad ah saarayno qayimka Australia marka la galayo imtixaanka muwaadinimada, oo aan ka guureyno taariikho dhacay iyo tirooyin. Taas macnaheedu waa inaan su'aalo ka keenayno dimuqraadiyaddeena baarlamaanka, xurriyadda qowlka, sinnaanta ragga iyo haweenka. Halka aan awal dadka ka weydiin jirnay Don Bradman oo ahaa nin aan ku ahaa cayaaraha cricketka Australia, iyo Falab oo ahaa faras aan ku ahaa tartanka fardaha. Imtixaanka waxaa ka mid ah su'aalahan oo kale: dadku xor ma u yihiin inay guursadaan cidday doonaan ama cidday rabaan? Dalkan Australia, shareecada diinta miyaa ka sarreysa shuruucda dalka Australia? Ragga iyo haweenka ma in fursado isku mida la siiyaa? Alan Touch ayaa sheegay in muwaadiniinta looga baahan yahay inay bartaan hanaanka loo bixiyey Australian Citizenship Our Common Bond, oo macnaheedu yahay muwaadiniinta Australia iyo xariga ama waxa na mideeya. Waxaana laga helayaa arrimo ku saabsan muwaadinimada dalka, waxaana loo baahan yahay inay si qoto dheer u bartaan, ayuu yiri. Wuxuu sheegay in imtixaanka laftigiisu uusan ahayn muhiimadda.
The test is there to encourage people to study this guide, to learn deeply.
Imtixaanka waxaa loogu talagalay in lagu dhiirigeliyo dadku inay bartaan hanaanka oo ay si qoto dheer u fahmaan qayimka Australia ka hor inta aysan noqon muwaadiniinta dalkan Australia. Waxaan waxba iska bedelayn imtixaanka luqadda iyo shuruudaha looga baahan yahay qofku ka hor inta uusan codsan dhalashada. Bishii la soo dhaafayna, dowladda ayaa tuurtay xadidaad saarnayd saacadaha dadku luqadda baran karaan, si dadka loogu ogolaadaba la yiri in heerkooda luqadood uu gaaro mid ay ku shaqayn karaan. Soo galootiga aan ku hadlin af Ingiliishka ayaa loo ogolaanayaa inay galaasyo af Ingiliisha oo aan xad lahayn qaataan, iyadoo hore qofka uu xaq u lahaa oo keliya 510 saacadood oo ay tahay in muddo 5 sanood gudahooda lagu dhameeyo. Tan ayaa qayb ka ah isbeddel ballaaran oo lagu sameynayo barnaamijka af Ingiliishka lagu baro soo galootiga qaangaarka ee dalka soo gala oo loo soo gaabiyo AMEP. Isbeddeladan ayaysan dowladdu ku baabi'inayn oo keliya xadidaadii saacadaha, ee waxay sidoo kale tuuraysaa waqtiga loo qabtay in saacadahaas lagu dhameeyo. Ra-iisul wasaare Scott Morrison ayaa Channel 9 u sheegay in ku hadalka afka Ingiriisku muhiimad weyn u yahay dadka soo galootiga oo doonaya inay Australian ama muwaadin noqdaan.
One of the things I learned when I was an immigration minister, Carl, and a social services minister, is that people's employment outcomes as a migrant.
Waxa kamid ah waxyaalaha aan bartay markaan wasiirka socdaalka ahaa iyo markaan ahaa wasiirka adeegga bulshada waa in fursada ay shaqo ku helaan dadka soo galootiga ay aad u kororto hadii ay af Ingiriiska si fiican ugu hadlaan. Waa xirfad lagama maarmaan ah oo ay u baahan yihiin si ay nolol fiican uga samaystaan Australia. Maxamed Al-Khawaji waa madaxa dalada golayaasha bulshooyinka jinsiyadaha ee Australia oo loo soo gaabiyo FECA.
Some of the Australian values that will be tested are common values that are not just unique to Australia.
Qaar ka mid ah qiyamadaas Australia ee imtixaanka lagu daray ma aha kuwa u gaara Australia oo keliya, ee dadka intooda badan waxayba u doonayaan inay muwaadiniin Australiana u noqdaan maadaama ay aaminsan yihiin qiyamiyadaas, qiyamiyadaas oo ay ka mid yihiin dhaqanka qoyska, ixtiraamka shuruucda, dimuqraadiyadda, cadaaladda iyo issinaanta. Wuxuu soo dhaweeyey isbeddelada, laakiin wuxuu sheegay in waxyaalo badan loo baahan yahay in lagu daro ama laga dhimo. Wuxuuna filayaa in FECA lagala tashado su-aalaha qaarkood maadaama buu yiri uu aaminsan yahay in qaarkood la sii hagaajin karo.
So some of the questions include something along the lines of do you encourage violence if you disagree with someone's
su-aalaha qaarkood waxaa ku jira oo ay leeyihiin ma dhiirigelin lahayd gacan ka hadal haddii aadan ku raacsanayn aragti qof kale, ama haddii lagu caayo, ama ma aaminsan tahay in ragga iyo haweenku ay isku xuquuq yihiin Australia? Waa su-aalo jawaabtoodu iska caddahay, marka bulshooyinka qaarkood waxay u qaadan karaan in la yasayo oo la bahdilayo. Marka waxaan jeclaan lahayn inaan wax ku darsano oo nalagala tashado. Wuxuu sheegay in ku dhowaad 150,000 oo codsiyo dhalasho ah la xareeyey, celcelis ahaana ay qaadato in ka badan 2 sano si qofka loogu soo jawaabo, aysan ahayn wax la aqbali karo loona baahan yahay in la yareeyo waqtigaasi. Imtixaanada cusub ayaa bilaabanaya bartamaha bisha November ee sanadkan.